We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to ASIF Understanding.
ASO dedicated at
preparing high school learners
for life inside higher education.
Hello and welcome on this beautiful Saturday morning. I'm your host, Sake Choni. And before Sikali show it namhlanje, let's give a warm sibulele kakhulu kuDineo for a show asiphathele yona Young Amplified apho ke bethetha nolutsha about certain izinto ezi-affecta ulutsha lethu. Namhlanje ke kwinkqubo yethu ke asifundisane inkqubo lena esiyenzayo from every Saturday morning from 11 utsho ngo-12 apho ke sidiscuss about certain educational issues kwaye nee-issues ezi-affecta i-matriculant xa sisenza i-transition from high school to higher institutions. So ke namhlanje inkqubo yethu kayohlukanga kulena besiqhela uthetha ngayo kwaye ke namhlanje sawujonga ke i-bursary opportunities and also if is there a disconnect between i-bursaries and i-public schools zethu, because yazi ke into yokuba apha eminyakeni siye sabona into yokuba abantu abaninzi ba-applya more kwe-NSFAS than i-bursaries. So ke ngoku siyazama ke ngonamhlanje ujonga loo nto into yokuba ingaba na olu tshintsho lukhoyo from ezi matriculants from phofu ke not from i-matriculant zodwa but kumntu wonke into yokuba ingaba na olu tshintsho olu lenziwa yintoni na, ingaba mhlawumbi yona nto option le sixelelwayo basinayo le yoba ezi bursaries ezi masingazijonga okanye mhlawumbi masixele noxelelwa phofu ngolu lwazi okanye mhlawumbi ke ingaba kunzima uzifumana ezi bursary ezi ke. So ke ngoku loo nto sizawuthetha ngayo namhlanje. We're gonna talk about i-bursary opportunities and also ba yintoni lena yenza abantu ke into yokuba ba-apply more ku-NSFAS than i-bursaries zethu. So ke ngoku le nkqubo lena siyiqala every Saturday. If uyaqala ufika wena siyakwamkela namphulaphula apha kwasifundisane apho ke sithetha about preparing high school learners for life inside higher education. Phofu ke asuba sithetha ne-high school learners zodwa, sikwathetha phofu ne-university students kuba kaloku siyazi into yokuba xa usuke eyunivesithi bekufanele noko nayo iduty nyana okanye iduty wena ozinika yona yokuba uthi xa ubuyele kowenu okanye ubuyele kulaa ndawo uhlala kuyo ufike nawa lo ugqithise ngolwazi lokuba ungenza njani xa ufika kwi institutions, zeziphi izinto ofana ungazilibali, zeziphi izinto ofana usoloko uzigcina engqondweni ukuze lokhu sikwazi usindisa lokhu nabantwana. Kuba lo siyazi xa ufika apha eyunivesithi uyi-first day ungazinto or unganikwanga ne-awareness ngabantu abasebesuka apha kwiyunivesithi, iyakwazi loo nto leyo uphazamisa uphele mhlawumbi ke usenza izinto bengafanelanga uba uyazenza okanye izinto bengafanelanga uba uyazipractisa. So ke ngosicela namhlanje ke sicela ke ngoku ne-university students sithi kuzo khanizame ungenelela nizame uncedisa kaloku kweli kule mnto siyilwayo kuba kaloku sizama uncedisana nezi metriki ekubeni zona zikwazi into yokuba zikwazi into zazo uba zihambe kahle apha iyunivesithi xa sezifikile. So ke ngoyiloo nto inkqubo yethu ke ifokase kuloo nto ke kwaye ke ngenkqubo leni esiyithathe esiye sayenza ke kuba sikoko siqale ngayo ke usinsi uSeptemba apheqale ngoSeptemba kosiqale nale nkqubo kaloku sizama kaloku loo nto leyo kuba sibona unyaka uba uphelile enke xa phelile unyaka loo nto leyo uba wena wenza imetri okanye wena mntu uye wathatha igap year kahle kahle uye wacinga into yokuba ngoku this year uza ufuna ungena next day esikolweni. So ke sizama loo nto ingonamhlanje loo nto sithi ke sizama into yokuba ke senze le show leyo uzama ukhawulela nezo nto ezi zokuba wena mntu ucinga ungena iyunivesithi or wena mntu wenza imetriki zinto ezofane uzilindele kwaye zizinto ezofane uzikonsidarishe kwanawe lona. Before ke ngosingene kule nkqubo yethu about i-bursary opportunities and also if there is a disconnect between i-bursaries, siye sathetha ke nabantu sathetha because bekhona ne-initiative bekenziwa i-SRC apho bichaza khona ke ii-bursaries ezikhoyo apho i-student zinoaplya khona. So ke sawubuya sithetha ngayo yonke le ntele xa sesibuye kwangoku nje makhe sithathe just nje small break and then xa sesibuyile sawubuya sithethe ngazo zonke ezo zinto ezo. So uhlale nathi namphulaphula i-RMR.
What's up, everybody? I'm Eminem.
Yo, what's up? This is Usher.
What's up, everybody? This is your girl, Namuzma Bennett.
Hey, what's up, man? It's your boy, Soul the Boy. Tell him.
What it do? It's your boy, Tootie Stark.
This is Rihanna.
This is Big Snoop, D-O-double-G.
Hey, this is Lady Zamar, and you listening to Rhodes Music Radio.
89.7 FM.
Pula pula siyabulela nawo basahle nathi ngakhe xesha xesha is almost 20 past 11 ngoku 20 past 11 20 minutes iqalele ishow and ke namhlanje ke if yaqala ungena ukaphoswa into kuba ke sizothetha about bursaries and also bursary opportunities and also if ikhona na disconnect between the public schools zethu ne bursaries esifumanayo iphuba ibursaries phuba ngaba ziyafumaneka lula naxa kwi-public school wena mntu uphuma kwi-public school or ngaba kunzima na ke inkqubo yethu namhlanje ke iziswe i-idea besike sayifumana apha ke sane-interview nyana nomhlekazi uLukhanyo Chongweni walapha eRhodes University apho ke besicacisela yena about i-opinion yakhe about i-bursaries. So ke masiqale simamele le nto yakhe and then sibuye sizawube siyithethe kahle yonke le nto yezi-bursaries and bursary opportunities.
And I also believe that how bursaries are awarded needs to be very, it needs to be looked at closely. If you come from a wealthy family, I don't care, you get 9-10 A's, you should not be getting a bursary in South Africa, not where we are with our education system. Get the recognition, get your place at UCT, be part of the Golden Key, have the best dinners, be provided with the best equipment. That, I am happy. But you should be paying. I think it's very responsible, and I think we need to be honest about bursaries, because bursaries aren't necessarily, in South Africa, aren't necessarily awarded according to ability. It's a lot to do with accessibility. So now we already have the haves in society who've got access. Their sister, their brother is working at Investec, and by virtue of that, uzafumana Investec bursary. Yeah, but because of family ties, let's leave ability. You know, the criteria, they just meet it, which is good, good on them. Well done. But I think, again, just like the missing middle, where I can't expect my parents not to pay anything towards my education because they are working professionals, is the same argument I make for bursaries. That we need to be very careful in terms of how we go about awarding of bursaries. I believe that if you fall in the top bracket, you shouldn't be getting a bursary. Get all the recognition you need. There you've done well. It's not to take away from the fact that you have done well. You then take, even with the missing middle, right, those who are in the upper echelons of our missing, because it doesn't make sense for a politician's child to be on a bursary. Are you Colondo? They should be paying. They've got the money to pay. They should be paying. Equally, bursary and how much should also work on a sliding scale for the missing middle. The closer you are to the top bracket, yes, we've been awarded a bursary because we've done well. That's awesome. But are we need yonke lamali? If we are being honest, I'm sure if Mgwenzi study, those who are coming from poor backgrounds, they aren't necessarily getting bursaries because it's almost inaccessible in the bursar. It's expensive to apply for bursaries. It's difficult. There's money red tape that is often not spoken about. Just the whole application process. It's very tedious. You just lose interest. Right, and it's a discouraging process if you are being so you are relegated to NSFAS. Right, so that's my take in terms of the awarding. Even within institutions, we need to interrogate within institutions who gets these bursaries.
So are you saying that sometimes the awardance of bursaries sometimes disadvantage the people who come from disadvantaged background because it's difficult for them to access that kind of information in order to apply for these bursaries?
Sure. No, 100%, because even just the whole application in Inzerand, R1 is a lot to go get a copy of your ID, to go get a certified copy of the time that is needed. You're not jumping on a car. You need to be jumping on a taxi to go to a post office. You get to a post office, you need to wait in line. Yeah, well, no, you're not working in conducive hours. Nalapo, you are spending time. Time, you are spending money. So just the process and how it's, and we can even say now that you've got apps that have sort of narrowed everything down. And I do give credit to them that they've somehow made the process that much easier. But reality is, there's data issues. There's also misinformation. There's not enough information that has been filtered to sort of our poorer, if I could put it that way, using that, yeah, wanna sort of to our poorer students who are coming from disadvantaged backgrounds. We are wanna they aren't told. The only thing that we see is NSFAS. The only thing that is preached to us is NSFAS. We are one, and you've got all these other companies that are releasing bursaries at will, but they are not accessible to the disadvantaged child because they aren't aware.
Yeah, I think this is one of those conversations that we have to have at the university. We have to have high schools that we have to 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 have funding crisis lena ibeke sayibona apho iqale ngonyaka apho sizabona kuya kwakwi protest because lokho abantu abaninzi bengafumaneki lento bekho lulu ba mayifumaneke le funding lena because bezininzi applicant and ke I think those are causes ezinye ze conversation efanele sibe nazo thina sizi students ukuba as bursaries ezingaba kahle kahle zibenefita obani ngoba nabona abantu ba benefita kakhulu from as bursaries kuba lokho nyani ke xa kuthethwa into yenyani if uphuma kwi public school and ke uzama apply for as bursaries or purpose as bursaries because lokhu neka usechile sometimes yalo xa sifuna kwes public school asinikwa ne asiequipped no equipped kakhulu about iba singasebenzisa njani kwa u Google. Imagine xa kufuneka usechile for lento le bursary lena and you don't even know ba yiphi le bursary uzoyisearcha because uzonofumaniseka nangoku apha iuniversity into yokuba i-most students zizoyazi uba zikhona ii-bursaries ezi-related kwii-subjects zazo. Ngosike zifika phi university zafumana access to e-Wi-Fi, zafumana access ke zakwazi noba kusetshwa njani xa kusetshwa information. Abanye bazoqaphela mhlawumbe kamekwe xesha into yokuba ikhona ibhasari ehambelana necourse yabo. Angona umntu aqala uaplaya ngokhoza lokhu inyani ke xa sekinto yenyani iba ininzi misinformation ekhoyo. Even ngoFacebook ungava kuFacebook sithwa nantsi ibhasari ikhoyo but you will never know because ungafola kwi-victim ye-scam apha uve kusithwa okay fine if uyafuna uconsideration for le bhasari lena. And again, I think bakhona abantu abanokwazi noyitestify kuloo nto leyo uba bakhe bafola i-victim to i-scam ezithile zebhasari zapho kusithiwa if uyafuna ukuconsideriswa le application yakho for le bhasari lena thumela mhlawumbi noba yi-R1000 or 500 and then umntu ayithumele ndimagine la 500 mhlawumbi yi-500 aloku bekuthenjelwe ngayo kwakuwena ubi yi-500 yokukhutshwe nje la 500 uba yiyokugqibelwa uqoba masole isacrifice for wena and then ke ngokuwa wenza imistake yoba wena ingoku uyithumele le mali lena and then ungaphinde ube from bona abantu aba because lo bayakwazi ukuthi badisappearishe bacine yonke into yabo ingaphinde kubekho nanto yokwazi isearch noba ufumane ifowunele number iphumele ku-voicemail and ke zezinye zezinto eziye zadisadvantage abantu ezi especially xa uphuma kwi-poor background ezi ke siphuma kuzo nakwii-public school zethu apho ke ungekho noba singayikho nee-talks zinqabile kwayii-talks ezo zokuba ii-bursaries ziconsiderishe ii-bursaries nazi ii-bursaries available abanye ke baveza nento yokuba ke ikhona nento ekuthiwa yi-favoritism webhay apho ii-teachers awuvese zikwaye cehla mlo student leyo ziyithandileyo ziyixelele into yokuba nantsi ibhasari for wena uthethe ukuthi ufuna ufundela into ethile nantsi ibhasaries whereas ke ngoku abanye aba baseklasini bona bashiyeke bengenayo tu kwayona into abanoaplya for bona because abaxelelwanga kaloku so zezinye zezinto ezoke and ke even if noba hlawumbi ke ezibhasari ziyeza ezikolweni from esinye isile nto i-matric student ekhe ndathetha naso yinto yokuba ezibhasari zizayo kubo sometimes zezecolleges which is umntu akaconsiderisha icollege yena beconsiderisha into yokuba yena ufuna iyunivesithi but kuze ke ngoku ibhasari from icollege ibaexplainele and then uzawuphela usithini yabo most abantu baphele bethatha igephye ke ngenxa yaloo nto uba because kaloku xa ungenamali ongena iyunivesithi and ubujonge kwe-NSFAS and which is i-risk kakhulu uba ujonge kwicala eliyi-1 elo ubeka ithemba lakho kwicala eliyi-1 even though u-NSFAS ke encede abantu abaninzi kwaye ke kungathiwa asitsho into yoba u-NSFAS mhlawumbi uyohlulakala but sesizama upreventa nje iproblem ethile yokuba ezi bursary zezi ayikho ehlobo na belinozama ukwenza more ukuzame zirecruite more students zizame but zizame mhlawumbi uzifaka more kwezi zikolo zizame nakhona ukwenza ipresence yabo ifilwe ngabantu zi-metric enzela uba umntu angathi mhlawumbi ephume esikolweni because into eqaphelekayo into yoba kulula ngokuba wonke umntu ombuza bafune iyunivesithi uzawuxelela uba yayifunding yam ngu-NSFAS kanti zawaplaya xa kuphume u-NSFAS ndiza kwenza le into xa kuphume u-NSFAS yonke into ofumanise uba xa ithiwe neyunivesithi kuye ucinga u-NSFAS because u-NSFAS kuthethwa kakhulu ngaye izimamele iradio kuthethwa ngu-NSFAS ungena kwi-social media uxelelwa ngu-NSFAS ungena kwinto ethile ungena ngu-NSFAS lona whatever zezi bursaries akho nto ithethwayo ngazo yabo. So ke yiloo nto siqombeke ngoba senzele show lena sizame ngokuveza into yoba ingabe ezi bursaries azinokwazi na ukuzama ukwenza into kuba i-presence yabo ifilwe nazo so that ne-metric umuntu wenza i-metric ayazi i-options zakhe ayazi into yokuba mhlawumbi uthi ufuna wenza i-pharmacy nanzi ibhasarano zikhinsideration angacingi uba uNSFAS yona funding ekhoyo eSouth Africa because kaloku I think ne-high school teachers zethu kufuneka zizame ke nazo into yoba zingenelele zizame uncedisana nokuba azinokwazi zona na ukunceda izitudenti zincede imetriki le nazizazi uba nazi iibhasari ezavailable zorganize nee-talk zeebhasari zize ezi-high school zizoncedisana nazo so ke ngoyiloo nto ke sithetha ngayo and yiloo nto ke ubhutlukanya ayivezayo into yokuba ke kukhona i-misinformation ekhoyo over social media zikhona ke nee-app ezincedayo ke into yoba ufumane ezibhasaries ukwazi ufumana ii-notification zezibhasaries but sometimes ngoxa ungasebenzisa ifowuni i-smartphone uzayifumana njani information enjalo xa ungathethwa ngayo kwiradio uzoyazi njani information enjalo so ke loo nto ke sithetha ngayo namhlanje which is loo nto ubhutlukanya ivezayo nokuba if wena ubusowunayo kade imali efunding ayibonakali ayikho inide yoba ufumane ibhasari akutshuba suyifumane ibhasari but not ufumane yonke because purpose yebhasari aloku befanele uba inceda abo babethakalayo in terms of uzibhatalela esikolweni but if kowenu ninayo imali uyakwazi ungakwazi uafoda uzifundisa la 3 years yonke then ibhasari awuyidingi because yiloo nto ibhasari le befanele ibhasari yakade yenzele into yokuba loku ifunyane ngabo banento ezincinci instead of ifunyana ngabo baprivilege kakhulu which is abo basiwa nakoma-private school because inye i-private school ziyakwazi ubaaplayela abantwana kuyibhasari ngoku ke singena kwisegment esibini apho ke sithele noZandile Ncumisa SRC student councilor and sponsorship and benefits apho ke asixelele yona because unconscious I think most students inotisile email bikhe yasanda uthunyelwa i-SRC inform about the bursary opportunities which is why ke nale show isaqo masole siyenza nayo ke izame ke uzame uaccommodate loo nto leyo izame uveza nokuba ke mhlawumbi le initiative ayiqalileyo bona ingaba na ivezwe yintoni so masimamele apha ke uMs Zandile Ncumisa explainela ngayo yonke le nto.
I am the SRC Student Benefits and Sponsorship Counselor at Rhodes University.
There was an email sent by the SRC recently, which was informing Rhodes University students about bursary opportunities. Can you explain what was the reason for starting such initiative?
Well, at the beginning of this year, we had a very huge issue because most students were not confirmed with NSFAS, so students battled to like register as well. And then at some point during the year, the NSFAS defunding also started as well. So now this is just like trying to at least bridge that gap, at least to say that we've tried to communicate with the financial aid office about things, but some students, their information bounces back, etc. So they still somewhat do not meet the criteria or the minimum requirements to be funded by NSFAS. So
in your own opinion, do you think it's difficult for a first-time entering student to find out information about bursaries?
I mean, it is very hard because, well, let's just take it for like people who are in grade 12 right now. The only thing that I knew of when I was in grade 12 was NSFAS. And I only got to know about ZA bursaries and all of these other websites that are out there that have bursary opportunities. I only knew about that when I got into university. To say that there are other people who are not NSFAS funded as well. They have other bursary opportunities. So it is quite difficult to actually navigate the space if you're still in grade 12. Yeah, because I know a lot of people, they end up taking gap years because they weren't accepted by NSFAS. So yeah, it is quite difficult.
What do you think causes these difficulties for matriculants in finding bursaries available, especially matric learners from public schools?
It's not that they're sidelined, but I think the biggest issue is that the people who actually need these bursaries, some of them, if you're in matric or, well, grade 12, you don't have the necessary resources to actually check these bursaries out and actually do your research. So that's also another thing that I think these are conversations that should be had, that should take place actually in high schools so that people are aware that NSFAS is not the only solution for you to get your degree.
If you still remember in your school, in your matric years, do you remember any bursary, any bursaries visiting your school?
Actually, no. We've never had one come to our school. I was in a public high school. What's this? East Road Secondary School. And we never had such happening. So yeah, you just know about certain things because you heard someone speaking about it.
So people who are interested or who are struggling to find bursaries, where can they find these bursary opportunities that were sent via email?
Our RU Connected page is 2021 SRC page. You can go there. There's a it's a heading, bursary opportunities. So those are the ones that we were asked to share with students, but also I did leave a link in there, ZA bursaries. That's a website that has continuous bursaries that they keep uploading for new bursaries that people can apply for. So that's basically just that. So if someone doesn't find anything that applies, like relates to their course or degree, they can actually go to ZA bursaries.
There's a lot of fake information, especially kwa mba ku social media lo. Weso Facebook uke ungatwenza kakhulu in terms of ukuqaliselwa lwazi oluke lungacacanga ncama ngamanye amaxesha. But ke njengoba besitsho ke into yokuba ibhasari lena iye yaqalwa ke initiative esanda kwenziwa ilena SRC apho ke ke ungene phaa kula page yabo wena mfundo lapha ungafumana ibhasari opportunities kwaye uchoose from ezo bhasaries uba yiphi ihambelana necourse yakho, because siyazi uba zikhona nee-bhasaries ezihambelana ezispecific kwicourse ethile. So ke ngoku ke bezame loo initiative uzama uqala loo nto beba bayibona into yokuba loku abafundi abaninzi iqale ngonyaka bebabethakala kakhulu xa sekuthethwa into ethi bene-funding apho abanye ke bakwazi nothatha bathatha ne-gap year because kaloku umntu uyabona into yokuba ke xa enganasikolo uyawungcona thini ke. So and ke i-state of education lapha South Africa ke sisembi kakhulu, nangona ke sizama ukulwa sizama utshintsha loo nto singabafundi, but ke iseyi-progress ke isacothayo kwaye ke abafundi abaninzi ke bayakhalaza ukuba ke ingaba sibheka phi siyikhantri na xa sikwazi kaloku into yokuba aba bona basebaseneza benazo izinto abasebe-privilege xa sibabizela hlobo sithi ba-privilege kakhulu, aba-privilege kakhulu ingangabona babhenefithayo from izinto, because kaloku bona ezi zikolo zabo ziyakwazi uorganize izinto. Siyaunderstand into yoba ipolisa loku ibhasaries ayifani neka-NSFAS, but ke ingazama noko considering le effect oba South Africa ngoku siphila kwimeko enjani, and also iba izitudenti ezininzi zingadinga lonke uncedo zinodinga xa especially xa sisitha loku imfundo yirayithi njengos constitution eSouth Africa, and into emphasize okokoko loyo uba imfundo yirayithi yomntu, wonke umntu ne-right to education. Yiloo nto ubilwela nolwela loko ngofees masikolo ukuba sine-right to education. So ke xa sibelwa loo nto le befane noko nee-bursaries ziyazama noko usebenzisana ne-public school uzama uveza olwazi lokuba if wena wenza ipharmacy iza nantsi ii-bursaries zofurishayo zizama ungena kwezi zikolo, bekho awareness nyana no sort of social awareness yabo, bekho nowazi campaigns kuye kwezikolo kuzanywe nje into yoba kurecruitha abantu abo. Not that because yalo xa uphuma kwi-public school in order kuzazi ezibhasari ezi niyahlawumbi ube uthomene nomntu wena ophana, or if awuthomana nomntu ofuna ube wena hlawumbi wazana nomntu wena oseyunivesithi yabo, or ube mhlawumbi kukho umntu ndibithi yavezwa ngubhuti lukhanye le sithi ke if sometimes kukho umntu kowenu ophana kuloo khampani leyo ofarisha ibhasari mhlawumbi-multi choice, which means ndizayazi ayifumani ibhasari ka-multi choice because ndizawuxelela. What about lona ke ngoku yena mhlawumbi ule uselokishini or usezilalini ufunda kwi-public school apho ke kwayikhompyutha mhlawumbi zinqabe khona usetyenziswa ozayazi njani aloo bhasari leyo yabo. So yinto esizama uyiveza leyo into yokuba olu lwazi lebhasaris eli sometimes liyakwazi udisadvantaja abo bazidingayo kakhulu, because if wena usowuprivileja kade bekufane noko ke ibhasari yona ikunceda mhlawumbi ekuthengeni just ezinye izinto nje ezimbalwa ukuze kwenzeke uhlala kwakho iyunivesithi kube kuhle.
ilondo ke besama uyiveza ke lonto ba state of education lapha eSouth Africa sama sifuna siba kubanjiswane kubekho ubuntu between izikolo nebasaries bekho ubuntu between izikolo ibasaries neNSFAS zidityaniswe izinto ezizenze into eyi-1 ezawukwazi uba i-recruit i-student manje i-recruit more students but ke siyayiunderstand oba into yebhasari zona ke azizozikarhulumente so akunyanzelekanga benze eli hlobo sithetha ngalo kodwa ke bangazama ke ukuzama at least ukuimprova noko i-state kuba lo siyabona lokuba ngexesha le-COVID baninzi abantu abaluze imisebenzi abo befolisha kwi-missing middle before i-pandemic lena abaseyo i-missing middle ngoku because abanye baluze imisebenzi so abafolisha ngu-under awareness first so siyaunderstand uba i-system izawuba njani na especially system yethu be under pressure this year. System yethu be under pressure this year so imagine ngizawufila njani under pressure next day if zonke ezi problem asizadresi zokuba ibhasari mazame noko ukungenelela zame ukuvela kwezi zikolo zizame urecruiter ne-information about ezi bhasari zivele so that abantu bayazi into yoba okay fine wena esifaseyona bhasari option esinayo lena kuthiwa zikhona ne-app umntana ozikhangela i-mobile apps ukwazi uzifaka ezifunini so nokungathatha ke uba unayo i-smartphone uthatha ifowuni akuyifake ifowuni kamakazi okanye uyifake kwifowuni kabhuti wakho noko uzawumane ufumana more information about ezi bhasaries kuba loku ne sizama uiaddressa le problem then and then once siyiaddresse the more ke ngusaye sibheka phambili siyikhantri okay. Next week saphinda sibuye sibuye nale nkqubo yethu asifundisana apho ke sawuphinda sithethe about preparing high school learners for life inside higher education apho ke sawuzama ujonga into yoba yeyiphi yona nto funeka sizama siphinde kuba sizama unqanda kaloku ezi zinto from uba zenzeke ukuze wena mntu kuba lo sibonile uba i-funding option yile nto i-funding biyi-problem lo nyaka lona so ke sizama uveza ezo nto zokuba zithini options for wena so ke uzohlale nathi namphulaphuli sawuphinde sibuye next week same time ngo-11 otsho ngo-12 sabe siphethene nale show yethu igama lam ndingusake tshoni sawubonana next week.
We wanted to transform education into a national asset, into an instrument we can use for development.
Now, despite increased spending since apartheid ended, many schools are still failing to give kids the education they need to escape poverty.
Welcome to our Sifon Sun.
A show dedicated
preparing high school learners
for life inside higher education.